ngangawen felengshabule andolami vezisuka ngaphakathi unphoxile wena uhlalile othandolama udlalile
uthando lwethu alisafani kandi nawantu bakho hepi nakancane andazi nami nobuya ntshole
Dlala aboni kuyabanda luthando lunjani lolu sihleli siyakhala abanye bathi kumnandi ethandweni kumu kuyafana
uthando lwethu alisafani kandi nawantu bakho hepi nakancane andazi nami nobuya ntshole
Cholera.